Tone tano kikosi. Atuchekeshi.
Abe na tano.
Namba kiatu.
Haya, 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 haya. Ha, 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 ha.
Chaka kwa chaka.
Ush. Ush.
Matupa, matupa.
Mwanzo wa mwisho
mtu poli atoka bila sababu
kutofanya pasopa wala hizo acha kulu na mwacha pote hizo na kwa niaba usio na Mungu ataniwi. Passou, passou. Cheio, assio. É muito barulho de bagulho. É um assio, muxio. Manso, muxio. Manso, muxio.
Haya, 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 haya.
Welcome, Tanzania. Manyota West, kuzi manyota monyes, kasha pandisha.
Monyes, kasha pandisha.
Official music, baby.
Hana force, kuzi manyota West, kushu shanyota monyes, kasha pandisha.
Monyes, kasha pandisha.
Guta West, kaje double killer on the stage, you new cheese. Wana go killer, nunke se pegi toni dis. Watu mi meseji, meteje na kiss. Midola meja kwenye begi. Mipompe meja kwenye begi. Metumwe meja kwenye begi. Matupa mipesi wani kedo futaishi koni na vyomboka ushe wani kapikeji koni kipandisha mashetani na mtoto atumwe dukani kama vipi njoni njoni tulu keskifani, keskifani. Na mkota best ata kamacha we na vana soka tenye pes kufanya minapofanya sio kes na wakenta longi mina akanya tu asna chanya lazima zita putana tu asna chanya lazima zita putana tu. Mwema pate mlafiki tuni wan tuni lakima wate tuma lafiki tuli wan tupaka tuchunguzan tupedelezan tucholane mwisho ni Caribbean kaje na ote mwakan itapigia show Caribbean chafu zangu zote ntian bado na somala man kikifan washampana ukia sana sasiji kwa jiriga sasiji kwa jiriga chupi na wala sina baya na unate wano nishukia so chuki mila penta na penta cheshi nao miaka ludi miaka nenta na kila sipa kalenta na unapoa tunapoa nisha sema so lazima kila mtu kujue sima shetu gana yonekani pato jibinue washampa kunchaji wanatama nani uwe shuko ni nataji wanatama nani buwe tadizo nyotia wenda tananya. This on your chair, the fagiri, the prepare, this on your chair, when you're turning out, this on your last, what's your to Korea? What's your command and tell on Kisori? Your testy party can name a two pumpy body, so they can save your zinc at you, all net to this kiss, your query, but don't add in just a beat. Remember, don't ask you to conspire, kiss us each other, Kaya to make a miss. Safi baya tukisema tumekumisi mwarim takwim shure sakata kiba oskwisi ya kuna warim memu kwa kibesti tajenka miskiti makanisa na mashure watoto tasoma bure ya timata kula bure salabo wanatia na kizase kesije kikakamia mwazo mwisho salamu zafikie wale otana nekubali mana nimetoka mpali sio story sio story misiwezi kwa saa unataka mabati karis na abali. Matupa mimtupori. Tawana semana sekubali floza, floza. Sapona na kanyagi ya jinala, jinala. Wana semana sekubali katiza, katiza. Sapona na chalatia. Tuche. Tatiso jilas, 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 tatiso jilas. Na mpeta kweli, sometime nesi kama mapensi ototoni. Miba do mtoto, miba do mtoto. Na mpeta kweli, sometime nesi kama mapensi ototoni. Miba do mtoto anasema, tanta pampa. Tutu, tutu. Siku kutonesha imi na kuponesha lali Mina kuweshi mkota tumetoka We utaki gari kari nyumpa kari tabo kari Minawe yote tujifinchari Yote tujifinchari Mediwaja fata mari Umefata mapensi Nto mana mtu atari Mina kupenda Mina taka ni kuwenzi unienzi Nantare stashi nto kwento mapensi Tutia, tutia Weka pose Niko pige picha niko tupie story Niko sifie kishori kisula kama mdori Mashapu kama kachori Na shepu kama mtori Na shau Nyota kazi South Africa Wana pose kizi manyota wawezi Kizi manyota mwenyezi kasha pantisha Wana pose kushusha nyota wawezi Kizi manyota mwenyezi kasha pantisha Wana pose kizi manyota wawezi Kizi manyota mwenyezi kasha pantisha Wana pose kushusha nyota wawezi Kushusha nyota mwenyezi kasha pantisha Mwenyezi kasha pantisha
Lego maskani ya taifa Wafaume wa Kameruti Magambili Kunduchi Eposta Tasisi Eposta